Kuda lilabe sura sappo e jowi. Aya chappande didi e didi. Yaki chappande tati e jowi. Notaki ardibe kautal kolibe Yesu. Se lilabe, e maube, e kautal tokkube Yesu fu, ndarwi subiki woppe daga nder mabbe. Gambe lilabe gariri Antakia, benjada e bulus e Barnaba. Be chubi maube dido nder mabbe. Yahuda, bietedo Barsaba, e Sila. E kokkibe derewol bingol. Daga bandirabe modon lilabe e maube, e min kona on. Onon bandirabe amin daga goddi leggi, gondi nder gariri Antakia, e nder leda Siria e Kilikia. Min nani habaru hoppe daga nder amin, umminani on hakkillo, e metameteji mabbe, e benganna on. Konde na aminon lilibe. Kanjum wadi min kauriti koe amin, min darwi subiki hoppe daga nder amin, min lilabe to modon. Hautie Barnaba, e bulus higorabe amin. Chorube yonkiji mabbe, gam huwanki jomirao meden Yesu al-Masihu. Gam non, min lila Yahuda, e Sila, be medda e modon honduko e honduko, doko min bindani on. Dum darwiki ruhu alla e amin, to min jowana on wangal teddoral, se ni dum nangu dum dole. To on nyamu ko dum sakkani gunkiji, koko saadi, koko dum mwailani dande, ko igam. Nden, to on gadu njenu. To on churi ko e modon daga waduki fidu on gadi botum. Alla walla en. Se be lilibe yaki Antakia. De be njotti ton, be kauriti tokkube Yesu, be kokkibe derewol ngol. Nde tokkube Yesu wonbe Antakia njangingol, be nani belum, gamgol sembidinibe. Nde Yahuda e Sila be annabo en, be chembidini berde tokkube Yesu, be mbaggini be dofi dutum. Gada be mbali balde ton, be dofti be, be mbarki dini be, be cho oto liloi be be. Amma Sila jodi don, bulus e Barnaba bo, jodi nder Antakia, e imbe dutbe, e be ekitina, e be ngajina walde jomirao. Nder bawde ruhu alla, ardi be kautal sumpa tokkube an Nabi Isa, jodi, be ndarwi doko hani tokkube an Nabi Isa na Yahudan kwe ngada. Se be mbindani be dereol, nden, be chubi imbe dido nder mabbe, wato Yahuda bietedo Barsaba, e Sila. Benjada e bulus e Barnaba, gariri Antakia Lady Syria. Gam Yahuda e Sila, metanabe doko be mbindi nder dereol ngol honduko e honduko. Aya chappande didi e tati, yaki chappande didi e jowenai. Rako be mbindi nder dereol ngol. Daga bandirabe modon lilabe e maube, e min kona on. Onon bandirabe amin daga goddi leggi, gondi nder gariri Antakia, e nder leda Siria e Kilikia. Min nani habaru hoppe daga nder amin, umminani on hakkillo, e metameteji mabbe, e benganna on. Konde na aminon lilibe. Kanjum wadi min kauriti koe amin, min darwi subiki hoppe daga nder amin, min lilabe to modon. Hautie Barnaba, e bulus higorabe amin, chorube yonkiji mabbe, gam huwanki jomirao meden Yesu al-Masihu. Gam non, min lila Yahuda, e Sila, be medda e modon honduko e honduko, doko min bindani on. Dum darwiki ruhu alla e amin, to min jowana on wangal teddoral, se ni dum nangu dum dole. To on nyamu ko dum sakkani gunkiji, koko saadi, koko dum mwailani dande, ko igam. Nden, to on gadu njenu. To on churi ko e modon daga waduki fidu on gadi botum. Alla walla en. En nani, bembi tokkube an Nabi Isa be na Yahudan kwe en. Dum darwiki ruhu alla e amin, to min jowana on wangal teddoral. Gam non, bembi ko hani bengada woni. To on nyamu ko dum sakkani gunkiji, koko saadi, koko dum mwailani dande, ko igam. Nden, to on gadu njenu. Gam e kude de karmini de Yesu alla. Hana abotokkudo an Nabi Isa huwa de kude karmini de. Gam denno mabe imbe, gwinkiji benjaggantonu. Gam non, hana be cho'o, ebe nyama nyamdu dudun hirisani gwinkiji. Maana, jo ninde bengarti tokkube an Nabi Isa, hana be cho'o nder iringenda mabe karmini damdan denno. Sebe sankita kude karmini dade bengadaino denno. To be nyama yukuselbo, hani be kirisa mardi mabe. To be nangatambe poela dandendin, bunonno jagganto be gwinkiji ngadata. Amma hani be kirisa mardi mabbe, igam rufa, nonno alla umri. Gam tobe nyama mardi e igam tunder. Ana bobe nyama shaddu. To bobe ngadan jenu. Gam fudum fi karmini dum Yesu Allah. Gam Allah hadi waduki nun. To be churi koye mabbe diga fi karmini dum dum. Non wani boddum. Na wewi ki dole be nade. Be tokka ko attawra wii. Aa. Be pama. Na nade ki wani dole ko tokkudo annabi Isa wada. Ko bo tokka dokaji attawra. Ko Allah yidi tokkudo annabi Isa wada wani. O ala ko iri de kude karmini de. Imbellanta Allah berinde. Kanjumbo ni fero tirol jonde ko njendan tokkudo annabi Isa. Imo tokka ki annabi Isa. Gamnon. Bandirawo am an tokkudo annabi Isa hande. Njendan maada e fero tiri imo tokka ki annabi Isa. To yimbe be tokka ki annabi Isa e ngada njenu. Amma awada. To yimbe be tokka ki annabi Isa e nyama chatu. Amma anyama. To yimbe be tokka ki annabi Isa e ngada shia gonga nder kude mabbe. Amma awada. To yimbe be tokka ki annabi Isa e pewa. Amma afewa. To, to nomban dirao am. Ndume wani fero tirol ngeenda mada e motokka ki annabi Isa. Bandirao am. To atokudo annabi Isa. Amma ahua irite kude karminide. Setuba diga kude maada karminide. Gamtote njaruma halkere nderikita Allah. Aya chapande tati. Yaki chapande tati egoo. Sebe lilibe yaki antakia. Ndebe njoti ton. Be kawriti tokkube Yesu. Be kokkibe dereol ngul. Nde tokkube Yesu wonbe antakia njangi ngul. Be nani bellum. Gamgol sembidinibe. Ndebe njoti. Sebe kawriti sumpo tokkube annabi Isa wonbe antakia. Be kokkibe dereol ngul. En nani, nde sumpo tokkube annabi Isa wonbe antakia, njangi dereol ngul. Be nani ko lilabe, e mawbe kawtal sumpo tokkube annabi Isa mbindi dew dereol ngul. Be nani ko dereol ngul wii, doko hani bengada. Se be nani belum nasetda. Be nani seyo e welwelo nderperte mabbe. Gam dereol ngul sembidini imanu mabbe. Aya chapande tati edidi wii. Nde Yahuda esila be annabo en. Be chambidini berde tokkube Yesu. Be mbaggini be dofi duttum. Do en nani. Yahuda esila. Be sembidini berde tokkube annabi Isa. Be ndaro esembe nder imanu mabbe. Nden. Be mbaggini be dofi duttum. Dono hani be njodoro jonde labndi. Esenindo Yesu Allah. Gada Yahuda esila mbali baldetun. Be mbarkidini be. Se tokkube annabi Isa wonbe antakia. Dofti be. Be nangi laol mabbe be choi Urushalima to lilo ibebe. Aya chapande tati enai wii. Amma sila jodi don. Dum e holla en. Yahuda tanso i Urushalima. Amma sila jodi e Bulus e Barnaba. To tokkube annabi Isa wonbe antakia leidi Siria. Aya chapande tati e jowi wii. Bulus e Barnaba bo. Jodi nder antakia. E yimbe dutbe. E be ekitina. E be ngajina walde jomirao. En nani, Bulus e Barnaba ngadika ekitinki tokkube annabi Isa wonbe antakia. Ebe bongajina welde Allah. Enon, tokkube annabi Isa wonbe antakia leidi Siria. Jembiti nderi imanu muen, do annabi Isa. Non enen ma tokkube annabi Isa hande, dum etabbiti nanaen. To en gidi pamen lawol Allah botum, jembiti nderi imanu meden. Se ngaden ka janguji deftere seninde, watu welde Allah. Seko wala, en pama ilawol Allah botu, en chembida inder imanu meden. Gamnon, bandirao am, tokkudo annabi Isa, waduka janguji deftere Allah, awada doare. Seko wala afama ilawol Allah botu, abosembida inder imanu maada do annabi Isa. Allah wala en, tautana en famu duum. Amin.